Smile took time, man. I know this, man.
It's time
to get the people
you,
what they want. Hey, what? School of Jan in the building. And I feel like I'm king right now.
Vunja mfupa kama ipo meno improve, who move. Bosi ana neno ila wapambo na nguvu. Step by step with my G's, cause my status is bigger now, more than 90 degrees. Moyo na mani karume and my soul is free. Sit back, relax, open eyes and see. Mikasa suka samufa sana, wapoteza faster kama joto ndana room ya isi. Sinaga swaga on top, tuna count to blessing. No time to waste it, can't speak about the hater now. Place close to blessing, mwanza mwanza in the house. Yes, yes, na score like ya biwa unajua di unakere. Na bidu punguzo juaji, shimu watu hey. Neze skupe kila unachoitaji. Pera mpera kama mwera kashika washkaji. Ukisi njake sela kula story afushushia na maji. King Kong like brother Rashidi, always got it didi. And I'm here to inspire the kiddy. Kileto tata tata mine tatua, cause I don't care what people says. Wanonchukia na soni jua. Ni kwa uwezo wa mkuu na big mission. Wanauliza why sina tatua na jib vishe. Kau na sita kape mbenu ne saba wa saba bishe. Show, I want to show you my heart. Mana za jinyima fumamba wakajipa. Mana neze kala kwako atakama ujapika. Mana fosu uvuri uvurika kimuli muli mulika. Ni mtu kasomeo albadiri afu ajabadirika. It's going down amazing sweetie. King from street, no one to complete. Mjens kwenye miti. Catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chat. So tena bahati, every single verse team zedi ya planti. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so level za chin wala za kati. Controversial, keep professional kaza bila tanati. Fanya wewe kama unona nachofanya ni easy. Dr. Microphone na pingo jumbe vyezo vina kizi. Don't touch me please, kwezi touch utafizi. Vuta kiti ka enjoy wine kari di wizi.
Sure, sure. So it's time to give the people what they want. This is for you and you and you and you back there.
Usoni ukinitazama tutajua nini. Sijui nani amewadanganya yo mtajua nyinyi. Memzingua jini ndo ambacho najua mimi. Kwa milima itakutana ila bado sijajua walini. Kwamba wamba wa catch feeling raba mchalaze gita. Kaunajua ujajipanga usitangaze vita. Kwamba maisha nabadilisha utadhania filter. Mlo mwambia nizuie kana mbia pita. Usemdhania ndo mbaya atakukunjia ndita. Lisivia ipake madoa utadhania chita. Yes, because of money. Yani mtu kumi na bele tisa afu usi kwa manane. Usimpange nini nifanye wai tubishane shane. Usiforce it fanane, usije sababisha nkutukane. Zunguka tukutane uswazi mdwanzi. Ivi unafanya kazi ili ule au unakula ili ufanye kazi. Sawa mimi shamba we kipi kikusikitishacho. Mikono unailamba vipi wakati umekula kwa macho. Chola ukicholacho ila kila bosi na bosi wake. Kwa ushindi lazima kubali kataa taka ustake. It's going down amazing sweetie. King from street, no one to compete. Jens kwenye miti, catch me online, I'm here. Kama unacho cha kushare to chat. So tena bahati, every single verse team zedi ya planti. Draw a party, God is great killer wakati. Next level, so level za chin, wala za kati. Ukitajika utaitwa ukitwa just to play your part. Shida soko nguka, shida nkushindwa kusimama ndio. Una maisha ya ibu kabla mafane kio ndio. Mwene njana choice, kila kitu anasema ndio. Ndio ndio ni ndio ndio ni ndio ndio.